chokukwagara changu nyo ujinyumira nokuchogera jonjagala nyo ujinyonyogera zinkwagara nkwagara nyo ugwansingira nebwenjiwo musayi guwandika linyalyo yegwazoka yegwowo mumakati gwasembayo gwatebaka zeninda nkoko okukokolima omukwano leero kenkuyimbidde kamukwano kano kamukwano wata n'emikono tozibula maaso omukwano leero kenkuyimbira kamukwano kano kamukwano wata n'emikono tozibula maaso omukwano lulinga sinakulaba saali bulungi omukwano bifonga sinalabuka nti ombadde wano kumpi omukwano nga mbadde nsubwa bingi omukwano buli lunaku omukwano gweyongera bungi omukwano just omukwano bakatambala muzikiza omukwano gwene butayogera mpulira omukwano 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 leero kekuyimbidde kamukwano kano kamukwano wata n'emikono tozibula maaso omukwano leero kenkuyimbira kamukwano kano kamukwano wata n'emikono tozibula maaso kamukwano kwata n'emikono tozibula maaso.